Re tsala jame, ke ra gara ke go bola leng. La tshilengwe ya ka kopana le tsala me e sele he kgaogana bogologolo. Me ya re hentse he bola nae. Ampuja gore ne king ke sha re le sega mo le bogong. Me are, o ra gore ha o ihe shingwe shishe ka gore ha galela. Ka mora ya kare, nya ha ke boihe. Me ke dile go le jwela gore ya re hentse he bola nae ka mora ka reng. Ka mora ka re. Gona le ritsela re ripe ri ja poiho mo le hatsheng. E ngwe ke e jwa morimong, me e ngwe ke e jwa go satane. Tshona ba kgala gare he de poiho ya go satane kyake. Ga gonne he tshaba loshu, ga gonje jwalong. Ha mokhana e kwa he de he bole e purile ha e le iku, me e le gore he ruha ke poiho. He wa iha bile ze bintsi kyake gobane he wa iha loshu. Poiho ye he bohile kyake. Ya ya hiri ha ba khomba ba bi ho go gore he shika ha ba hazi le ha ile go he ya kae he shipela mo li hihin re ke ho je jo teri jo mo go satane manonga go go bane to ena mo nyi wa bilo zo theze bi mashu ya ba he tsinya mbilo ze bi mashu ze bi wa he ha pusha motsile ye si ya me ya ba hiri sa gore he go pole me go polo mengwe le mengwe go ka ikihela shingwe shishisha si ya me go ho khane go iphalo jambilo za le hatse jwa ka ha ka ri ha me ri mo ri se ke gore he o ba mele go tsela ha ile gore hisa shingwe le shingwe shishisa si ya me ha pele ga mo ri satane o he bo hile tsha ke jwa ka magolego o bata gore he mo ri hele ya tshinya bo sile mo ri pele o jetsu aba tshinya le le tho mo ri pele o jetsu le mabela bi a khile tsha ke mo ri pele nzetsu hiri ha gore ha mane le mbaba mo hebe helwe nabo o he ba bo thoga e tshaka gore he shika ha ba ha rumela le ha ile kgakololo ya ngwe yo zi o hiru ke gore he tshe hiri hana le tshekeng ya go zibile ze bi mo le hatseng la ile go akanya bile ze bi busule o hiri ha gore he tne bino pele he simule he ne go le go nngu me pele he be he de he ne go le go kyona ka gone o tse gore mogonong go gwetsho go da go ya gwashela mo gore heng bilo bile bintsi tse bi mashwe o hiri ha gore ha akanya gore gore ha boaka e shingwe shishi siamego mehela e shingwe shishi siamego ha pele ga morimo le gone o hiri ke gore ha akanya gore go tshola basarimo ba bantsi ga siame ha pele ga morimo kgotsa go rala basarimo ba bangwe ga siame ha pele ga morimo metota ha se shingwe shishi siamego ibile gape o hiri ha gore hebe he tshwele jwa ka go iba ka be le shingwe sheshing mehele le shingwe sheshi kuna she murimo sha she batego he gopola gore shingwe sheshi siame go gore hebe kgotsa he bole mano kgotsa hiri he boaga ya hiri ha gore hele bale gore murimo wa bona molake mongwe le mongwe heta go be hiri hidi totale hele sho shiri hela mo shipiring murimo wa she bona me ka re ke ho je jo theja ga setane ya henne re le bohogo gore tota he she ga ba ha ze gore ne ha tsheri tsela ye ihe he gopola gore ga siame gore he molakele me ha he molakela ke kopa gore le he ke le polata ka ntheng ga gore go shantse gona le shingwe she ke batla go shile jwela.